Yamde sapo e jedidi filmaji chapandi tati yonido e Dakar e wakati winderi kwa njamni ngotiri fawi hento Kinshasa la Mordo Kongo.
Omar Mamadou Sow.
Tobbi maudide Senegal nyawor yogo e lundibe fawinobe jungo e sepoji din jamiranoko aljuma paltido den nyawori dirtinama haltini garo hundi ndebi jurnani e ondon saha dilleri maudi ina fada hande dum ko sanga yamdi nogas tiagal e rangu lundido Ousmane Sonko e wondibe mum hundi e kedi Patrice Lumumba woni nyiri makko yottima alarba hande to RD Congo imurade Belgique dum wonani besnu makko kamé RD Congo nabe weltari maunde men jato Afghanistan ko jatani bi ujineri mayi ko buri dum barmi dum ko e dillere leedi wande e bangé funangre wo leedi ndi dum wadi ko jam hanki hedibi ko ni woni baydi kabruji di joni joni piren pacirel on chelminama hedibi refi fulfulde dadi adunaru uditiren kabruji men kikidi o do e Senegal ko jamdi didi tan e fecceri kedi e adi mbolundi bi lamungu tawi ko Ousmane Sonko e wondibi mum ndokiri hande so yamde nogas hibbi 15 di ben ina eri besnguji di ne badata habbere be kongondire boluji kam e jamdi fandarende ko yodillere wad dandi mabbe wono woteri sabo wi mabbe ko dum fonno wono debi hollude horejo leedi ni Macky Sall be jaadani e lamumum e ondon saha hande e alarbu o ina waynana hanno waddi nyaawore yogo e lundibi jaginobe nyadel juma e sepoji di jamiranoko kono den yamirori walla mbien den nyaawore wattandim riwtede haltini paada sabu o ko wiyama do nyaawore de hanno waddi do ko yimbi chapande en jetato e nayo be kejani don hunde Abbas Fall on ko imu e lande pas Steph Ousmane Sonko o yonani dum en kettotombo kampo Abbas Fall e fandu hala Fadima Sy.
Pourquoi ils ne se sont pas organisés? Parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait 84 manifestants qui avaient été arrêtés.
Ko wadi be jubbi nan sibu e ngandi no feewi ina wonno chapande jar e nay chepo jaggal ko wadi be jubbi nani hande ngam bendinde nyaawore be yimbe ko taki ina dirtine ha no gasi jididi wala ko sababu jubbudi be jogi o nji be ngoni ko e bunnude nyaawore de be ngoni ko e famdinde nyaawore de lesdi Senegal woni burnde bonde to bangalam mbede hala mbede gaddo wana honni min ngupirti yimbe be ko jaggirabe dawrugul ko namdal dawri en kewal alay sago ko dawrugul tan nyawndirte mbede yafno reftudi hen lawul dimul nyaawore leedi men memnama leedi nyaawore famdinande fuynande de Macky Sall hotori dum wawa jokkudi ete bennirtan ni yentan
utilisé par le président Macky Sall pour sa seule volonté et cela ne peut pas continuer et ça ne passera pas
ko kongudi Abbas Fall dimolando pa Steph Ousmane Sonko en kali en gardini ndi hundi e kedde Patrice Lumumba woni nyiri mako yettima alarba hande tonto RD Congo imuradi Belgique dum wonani besmu makko kam RD Congo nabe kala weltari timundi tedungal mawgal ma rutiembo kanko on mennodo wonde horejo jagorde Congo barinodo woni e joni juubi chapandi jegom e go dum non en kettote hen jantorende Moussa Omar Bari
e jottagol mabbe tawi ko yogay ardibe RDC e hunde besku makko no ngari jabba dembo ko don lanaji didi ndiwi ngam yade to ona luwa nokkudo wi aduna e hitande ujunere e temede jenayi e no gas e joyi dum ko fodde kilometre ji no gas e joyi hakkunde mum e lamorgo go e der go wuro mabbe baddon fodde balle didi sabu gila e hitande ujunaji didi e sappo e tati wuro ona luwa wattino jirede Lumumba ville tawi fandarande ko rutude teddungal o gorko mantinido e jeytare RDC nultundirabe kam e besngu makko tawi ko hebe desana jabbungal pewngal sabu tawi ko nokkure nde darnama araraaji RDC inembe e nokkuji di fof Patrice Lumumba naati e der tarikh dawrugul ko hitande jeytare leedi RDC dum ina hawri e chapande lewru jeego buru hitande ujunere temede jenayi e chapande jeegom tiagal nde o suuti kongudi lanyam lanyamago faade tuba koobe e siftinde ko boyani ko lamdo Belgique yillinomo to RDC e der ngu jillu makko o hesdesini mette bernde makko e dow o alhali
to Burkina Faso jam hanki ko rewbi dido pitali mumen keddi tiagal kuri pelladi faade e mobile mabbe e murade e nyibirde konon ko weeyo do waddani jippordu laadi biroji ndu wagadugu ewi etamasor onon ben ko natirnobe ko alay sago fadorde e ndebe mbanno painto guiné wadi balli ko konakri lamorde nde in wayna ala kubam nambien e sanfi odal hali yawti don ni nati e diwi kewde jibinani satendeji mawdi wonande bibi leedi ndi sabi nultindirado men walla gote mabbe Mamadou Diongati Ba wadi nen hen jangtori
gila heci hanki ko yaro dawo essence ala ko du wadi ha yeyi tobe ben ino yeyu de litre goto ha guluji noga e jowi mamadou gando ba o ko soferjo imo sifade satene de woni fottude den
men ngapita ga e certain ni vono ferma marché noir yedi men ko sat yedi men ga 15 mi labi ala walta pe ala mamu ala fa tangale tangal ka bi ngala marché noir mi sodi mi 15 mi fasiding 80 million men tawno kan dame wa bi se men tawno cime be yilo ngame wa taya ho nyawgo lat heba goku no buri jodo gongol ni ga
isaq abalde ino wulliti wondema fasi be dike fota
eta on no do andartude dum non wallito jama on do watande yila e piji din bimbi do tigiri o tigi yalti no fandi e kale furji di o tigi yahali kono hawrondirale mu wodi wiibe hawrondirbe mu me ben non ko dawbe gila e 6 heures ben non no yalti fi mu si be hawrondiri eta on do dugde ay taxi moto on be dike ko tigi woyi don yobude guluje joy ko guluje sappo ni yobude gome yebata don guluje sappo ko guluje noge
horebe halfinabe essence ben en holli wondema batoje tati hewti e fuddoto jippinde hande ko woni ko e ngaal horebe leydi gine fuddi ittugol cioggu nadugol essence ko leydi mamadou jonga siba konakri erefi
mamadou jonga siba tonto gine ha joni gomu fndc pitnodo seppudi jango alkemes be kulli wonde be kayti gondon seppo be dokki lamugo yonteri so doftaki yidi mabbe de be bawo jokkudi golli mabbe Payen tonto Ukraine ina waina kareli di ina njoki hakundi kunuji e ledi de didi kam e wadimbe Rusi to nokuji tafirdi kubam nambien agasio e konande e muduma dum ko e der mayo balewngo kunu ko bi Ukraine be ina kuchindiri ton e rifnabe be e der kale kareli chatudi on ondon sahani jafudon din ledi wondude ledi Moldavi ina damini jabanedi jamal mumen nadde e der dental ledi Europe den lady no gasi jedidi ina jogori so wona kay bettere wad rokkudi den lady yiddi mumen kebo in wayna gal don jamal ngam nadde e dental in wayna lady orok ngalla ko lamu to wala mbien dono lamu arabi saudite hono o mangandoda ko mohammed ben salman abdel aziz al saoud kankude o jaji mahande to ankara ngam jillu makko gadana e turki dubi tete fecceri cagal maide o do jandiyanki jamal khashoggi barinodo e der konsula arabi saudite to istanbul ko recep tayyip erdogan hore jondi leedi bismimbuton dum ko cagal dubi jenayi nibbere hakkunde dedo leedi didi gile e fitinaji teskino e nder leydi arabebe kewde lullirnode indi printemps arabe afghanistan ko jasani in wayna yimbi ujineri in wayna mayi ko buri dum mbarmi dum ko ediller leydi wande to bangi funang rew leydi ndi ko musibe nambien o musibe wadi ko e odo jam jabbide e wide ardibe leydi ndi umuba
e wi mohammed amin uzaifa Orejo kabaruje fina tawaji ngowuro paktika yimbe ben ko jokkini ko jasugol gaburuji obedi kama edon ko don bone on buri etidude si hikki don costa behebi ujunere mayobe e der gol ilo yite otentini delli more no beido tun Mohammed Amina Uzaifa hollika di ujunere temedde jowo barmi emu E biol mako, kongol ilol do, buri e warugo yimbe e Afghanistan bawo dubi nogai. O andini, hajoni dandia no arude e chudi kadi buibuni. Hande hande, ibe lelliri kaduete e angal nyame teji. Gulamu Afghanistan no maapi itandeli more bedo. E via fedde jokunde fi ilol giteli, gol harino yoni kilometri jisapo. De beidi dun ko takko ka kerol hakkunde Afghanistan e Pakistan wadi. E wia Yakub Manzor horejo sudu safarordu paktika be jabike barmu be bui iuru be kawuro givan addirabe oto elana weyo.
Umuba to Irak ko jathani minjenayo mbarama alarba hande tewiko wardabi kurigol weje e kareli hakkunde leji e sengo wargo lidindi. Wonande kabruji di polisi leddi sakti ngasnirene kongol gotule choftal balli latima gafi tabati Sadio Mane o tawti Bundesliga cagalde o sifndiri e Bayern Munich hakke dubi tati dum ko cagalde o wadi dubi jegom tonto Liverpool to wadi golle payodindi teddubi ala jarama on jarama Yamde sapo e jedidi filmaji chapandi na yoni to fare fenye dum koto kerol Senegal e Gambi on pami koto worgo Senegal.
Omar Mamadou Sow
to fare fegne gile hitande ujunidi de temedde ujunidi de sapo e jene jafudon in wayna pong mahinodo hakundi Senegal e Gambi e maye gamingo wadi sababu yimbe na jaha no hanirtini e sengo worgo Senegal ko alda e chadeli dumni kay adini bamtare mawni gondon wuro faro fegne men keten jangtore mawni de Abdoulaye Diallo imido ton ko boyani wadani en hande alarba yewtere men on totama kongol on kollini miijoji mun ko fati e ngurnam malinaabe no sifri hande cagal de fiti naji jihadiyan kobe kami kuliyan kobe jokkindiri e der yogo e guri ndin leydi mali jofnire tendero geridi meri ko e taskaram men dingral rewbe yewtori hande ko yute darnde rewbe e der gollor di tobi ko e hitande ujunididi e sapo e jenayi nambiyanna odo pongo udita hakundi leydi Senegal e leydi Gambi tacci gondon mayo Gambi dum beedi webnudi taccannobe wadannobe balde kewde ngam yaade to diwal worgongal nambien diwal Casamance dum ni adini bamtare mawni godo wuro witenga fare fegne do on pong darna Abdoulaye Diallo ko ton ummi ko boyani o wadini en hen jangtori
sinoba ko wuro hidingo Gambi no hidi dum ya fare fegni no gaye nay kilometraji ko nokku do maha pon juturo hakkunde Senegal e Gambi dum ko ina teska weltare nyal imawdi Ani yang kau be no dunia dirangam hujud ekor ayip torau kiri Senegal e Gambi non ohel be emape polisi be injurnito gede mumen sedina Umar Sane no gunda himo Bambi sa kumaku eno huti werla mumen e wide makugilande open udita. Teska fofter anni yanko bebe
mido yito hen horam no fi on dewa mido ko ewani e der hitane fof ko lawol gotol dewa mido kono o e bangi dum modjan cedele kam gala hen e aran den garatono do hen saaji ni tawal wonte e bagas basu di ko hunde satnon woni bakko e on tan a nyallatal e lawol so tawi adami Dakar a walata
Amadou Sy kanyum no sabi yimbe mum dan notobe elestiali o dognowo werla ena wowi ngol lapol hakkunde Dakar e Casamance to worgo leydi Senegal o holliti pon hakkunde Senegal e Gambi wayli ngurdam makko kono tan dum no musi to koppareji
ya ko yamne ko min danyano simi danyano temdere min danyano temdere mi jawtan chapan na joni gelle de ala sengwa min de ngala yaade joni ko fongo ko nafi jawtobe be e bana bana be ndin nafi minen soferabe ngiyani ko yamen ko min tebono min ko barar min kebono 100 ko 40 min goni hebde joni min jidi non ara ko pongo burana haysi ko 1000 francs dal min baawa kede min ngiye ko yamen kono pongo don e seri
400 dal si ko jelo sefa
400 dal wala 5000 ay 5000 joni sa sarti 6000 ayobi 5000 aller retour ko kebata karbe ngarani taw andi don alhamdulillah rabbil alamin don ay joni waawa wiere yom ligorago kono to yiani hore mum de ko kiliyanobe be buri nafude e do minen soferabe minen sofera gonbe hakkunde do minen mi giyana fo sofera ngimobe Dakar be jawta ben ko be walando ko be nyamaro joni be yaata be yaata minen non gonbe do min giyana hen nafere hore am men keban hen donde
dubi tati cagalnde o pont udita Tchernoba ko goto e newnanobe dan yankobe labi di on nati yude hen hore makko to bange ngartam
golle amen de ah de samori de wayata no de way noni de kono de samori seda
inda de samori lawnu pon ko baton ko wonno do don ko golno golle de wonno yarde
ah lawde harata golle de toujours mi yaar miden gara kono joni dal ligeemo sa sarti lawol gorre sa yeyi sa arti adutu raw sina evenement pasi di ko danaga ko jom yobanno ko etat mo hayato kreib ko dum re min badi pasi o totalement joni do tolna ko auto re yobata first time min uranno ligare joni arribe leedi ndi ah e min manki wallu seeda non because homo seri because auto yi gambidi anytime time ngarda fo ayobat haasi awadi yoru ngarda mti auto ayobat dani dum no kadi wala min febo
Ngola pol Senegal e Gambie no khawrita dan no tobe e nawobe mumen wondude e yeyobe e odo saha yeyobe ben nati hebde ko pareji e robe hebiran noni Maria Majabang ena wada erango mum
Idubi yautudi adopong omahede ngengungu marsaini mwote kono gila opong udita mene yeyo beben kwa tampere tungwa nanime ijidi mfono beidade sodo beala oto jade ndaro tako wano adopong omahede
upon mojute ni koto e kilometre pichal jenai sera farafini no joko nila pechididi Gambi londo oneonata hotbe ereo Senegal yotta de diwal Casamance leedi Senegal odo pon udita ko hitande ujunaji didi e sapo jenayi
Abdoulaye Diallo a jarama enden jangtori tonto farefeñi hande teddubi alarba yewtere men on totama kongol on hollini min mi joji mon ko fati en gurdam malinabi no sifri hande tiagal fitinaji teskadi e dido dumunaji e yogo e guri mali kettoden
Omar Ahmadou Sango kati bamako kibaru santir mali o tampere ka wadi sanne nyande fu siwli e population ana ware beta Allah pindo fu temede temede e singaji gondi tondi fu fay goto wala denido gouvernement hani bande peje no ndena gwartirta e leydi ko wana no wurri joni be itta siwli en beedu e ley basi o sa yi go raison banyaga rongi bugul fi 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 lei hon ko be bami donso en so be gattile mabbe ko dum buri futtampinde e raison banyaga raw nyandu wala ndiyam wala rematake beten fu rewbe sukabe ana ndoga nan no tampere wadi sanne gouvernement mali godoru jono wala fu ko mo bilti e gollo fay hunde
Ousmane Dia be ko yowti e ngurnam malinaabe ngurnam musdam ngurnam metudam be egg be kododa be henni majindir donc yitindir donc anduti be taw mbaraamo wala mbaraako be hen ngoppo leedeli mumen ngoppo do kodanno ko hayni ko jeyno ndogo dum non sen bela mbien den doge wadi den hucce ala tonto leedi mali hande laamu mali fonno wadde peje ha nanudir e leedeli tariibobe ha tenk non e dental leedeli afrique ha tenk non e cdao
Djibril Abouane do leedi Congo ko faate leedi Mali anjan guuji baddi tondi to doge wadi to faye ala kul huli ngudi e beeli owi imbe tampi der ngudo laamu hakkunde ngu Mali saha fof en wiye ngu monti puissance taw puissance maggo leptude e lorde wonbe e dowri surtout e jofande ngam leddi en mbare asusa halde asusa waytade e leddi malinaabe fof en jiinde do tampere dum non seden jidi dum don regla alay sago be ndutto be nodda kaldal e kawral e dendangal bibbe malinaabe fof be ganda hay leñol gotul hen wana terroriste
Mali yelo valdo en di jan kuji mbadi ton ko foti no temdere fawnde mayi donc den biya maybe julbe yalla yurmo yafobe e den biya kadi laamu mali o atanka o do segregation e ton webani ko jam ina yawa artude der mali il faut be pond bibbe leendi be ganda kadi ko heewi no wada der mali ko vengeance woni ton surtout kati badde masina buri en heewi bibbe mali naabe goni ton donc il faut be jaba joddade ben be badda mumen kaldale kawral
on tottama kongol
Alkamisa nyande nogay etati jega buru en yewtay ko fati e battane de hare hakkunde Russia e Ukraine e ngurdam Afrique nabe de hare andini wondema Afrique no hani ettude pehe rimdinayde be sodugol ngureji mabbe yasi nelde la mijo mon ko yowiti e tobere den ka kowal kowal temedde didi e nogay e go chapande jeedidi e jeego temedde jeego e chapande nay e nay sappo e didi e chapande jeedidi
Omar Mamadou Sow
Ted Dubi hedi be refi fulfulde ini jako burno dolinde kabruji men Senegal nyawor yogo e lundibe fawinobe jungwe se poji di galdane yamirori aljuma jabido ini wane den nyawori dirtinam haltini garowo hunde be jurnani kambe lundibe be on saha dilleri mawde ina fada hande sanga yamde nogas tiagal erango Ousmane Sonko onko lundide kambe wondibe makko en kali ko yowti gartirgol nyiri o gorko bitenodo Patrice Lumumba meddo wonde horejo jagordi leydi RD Congo dum woni ni besngu makko koreji di kam e RD Congo nabe kala weltare mawde Afghanistan timmi ujeneri ko mayi e diller leydi wadde ton buri den limori ko kebi hen gañande e de diller wande e jamma hanko hedi bi ko weltare wonanno min yottinande on kabruji di mbere yaduno hen e Saliou Diaw joni ko dingral rewbi paden e yewtere serie.